Nilikuwa nimepoa, lady wako akatokea, akaniuliza Christian vipi. Nami nilingoda, nikamwambia niko poa, niko freshi. Akanipa macho sexy, nikajua ni manzi feki. Akaniambia meni noki, wea kutaki, nimshike slowly. Tafadhali tuliza goli, alicheki mashiti na mablingbling adanini.